Too Much Money.
Please,
don't please.
Baby boss, me a game show. Auna bukwa. Sina. Baby boss, me a game show. Auna bukwa.
Oh nah.
Sina. Yero je.
Nah.
Sina. Mimi ni je.
Oh nah. Yamani dori dori
Samuela
dori dori
Samuela
ukunalo nasikupi upatatamia dori dori
Samuela
dori dori
Samuela
yero nalo nasikupi ukitaka welia I am tutu yo tutu yo
kwa jinsi kabadera
tutu yo tutu yo
kwa jinsi kabadera
I am tutu yo tutu yo
kwa jinsi kabadera
tutu yo tutu yo
kwa jinsi
kabadera shika kwanza shika kwanza nasemaje kanzu mpya ustadhi yule yule fungasha virago tuondoke.
Aya tunaondoka,
aya tawe tunaondoka,
aya tawe
tunaondoka,
aya tawe
tunaondoka,
aya tunaondoka,
aya tawe
tunaondoka,
aya tawe
tunaondoka,
aya tawe
tunaondoka.
Kombweko mbweko, aya kwenkwenkwere, kombweko mbweko, aya kwenkwenkwere, kombweko mbweko, aya kwenkwenkwere, kombweko mbweko, aya kwenkwenkwere.
Vipi boss? Ni aje mshua, auna bukwa. Sina, vipi boss? Ni aje mshua, auna bukwa. Sina, jero je.
Sina,
memini je. Sina,
pere pere, oho. Ka, karoti. Ti, tikiti. Oh, oho.
Matango matango ni nyanya
ni nyanya
matango matango ni nyanya
ni nyanya vipi boss ni aje mshua auna bukwa sina vipi boss ni aje mshua auna bukwa
come on up
piga
piga
come on up
Zinga.
Come on up,
Pika.
Come on up,
Zinga.
Come on up,
Pika.
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 Aya tunaondoka,
aya tawe
tunaondoka,
aya
tawe tunaondoka,
aya tawe
tunaondoka.
Aya tunaondoka,
aya tawe
tunaondoka,
aya
tawe
tunaondoka,
aya
tawe tunaondoka.
Vipi boss, ni aje mshua, auna bukwa. Sina, vipi boss, ni aje mshua, auna bukwa. Sina, jero je.
Sina,
memini je.
Sina.